Eno ye mbozi ya muzei ne banewe balwano kununule kwanga Mubanje muyimbye nyimbe ziwana muzei Nga mwagala nsimbi Nze sifudde ku nsimbi nedda Wabula nzijukidde bazira bange bemubuusa amaaso
Oyo nabasimbye nakwata nampa
Era oyo Katonda mugumulirenga Nze ndese mbozi ya muzei ati habulwa ne banewe balwana N'ensonga z'abalwanya Abantu balamu butasima Naye ate n'ekkumi teri kyawa omu Lwoniko nakugitamba nyumize bino Ntandise ne kabwejumbira gye notumwine Weebale nnyo obulumi obwessasi eryasooka bwebayitamu Bwayamba nnyo Abajasa abiri mu musanvu ne beewaayo ne bayingira ensiko Mbabukereza nga nkokola mucaka mucaka Ekabamba mukinaana singo lwa mata Struggle gye yatandikira Okujja abantu mu mikono gy'ababi Kinaana mugumu kinaana mu ebiri Mwasibira luweero Ne mununula abaayo abantu ne bataasibwa Mundrano unity kabalega ne Ruta Era Ruta maguzi yafiirawo Ng'omuzira asooka Mwayitamu bingi bantu bange Webinyumya ntera n'enkaaba Kinaana mu esatu ebbombo kisozi Oyita ojoko yalumba Omuzeyi kankyusa obuufu Awo, nezitunula ekiboga Jenasale musale yalya ku kikajjo ky'omutuuze Nafuna fimbo, bansenyiwe kabadde kabayirawe Ngenza okulaba nga tekalekeka Mama kanyo kutuzi nkomewo n'ensonga Lwaki muzeyi yayingira ensiko ne banne Abazira namige mwebale okununula eggwanga Mwebale
wama mwebale
Mali bwenye wankumbi mukununule gwanga Temwata na lukandwa
Wama mwebale
Abazira namige mwebale okununule gwanga Mwebale
wama mwebale
Mali bwenye wankumbi mukununule gwanga Temwata na lukandwa
Wama mwebale
Zezi mukunsongeza batwala mutale Demokrasi ya edembe Okulwanirira efuga bilienzi Okugatta abantu omuganda n'omusoka Okutereza karamoja yeyisenga abalala Olw'obusosoze obw'obwaliwo Munanjulira abaliwo ebiseera ebyo Hey! Nga twapanda gali Mwana bijambiya Obukumbi Ennyondo Hey! Ekitufu gwe walabyeko ye mwana Mukinaana mwena NRA Ne genosali mbasi nzira wali nsakazerwa gula Bagenda okuyubula ng'omulaba agiddwako omutwe Awo Nyerere yafuna olukangaga lw'ebbaluwa Erabula agali mazina Kwali kubibya Kwali kutanya okuwangula omulabe Bano be bazira bafa beewaayo ku olwo okuwangula omulabe Beje masale musale katumba Nasulu Stanley Muhanje Mero Drago ne Nyanzi Mwalimu ne mwavu bakakoza mutale Nensegula Mirambo Nze bwe ndaba Museveni ndaba Nampi Beyogeranga nga bye bituukirira Bannange omusajja muzira Wamanyi bya ddala Yakwata fede mu UFM ne West Nile N'abafuula kimu Nga nakayimba bayimba kamu nti
Umoja utaifa Uzungumiza wa kusindi Umoja utaifa Uzungumiza wa kusindi Umoja utaifa Uzungumiza wa kusindi
Ya chikole chonga ya gala Uganda Tusechimu Muzei ye ya zauro waka bako wali buzaye Obote bwe ya jajewu Mwana tumu wenda mtevi igoro wa mkumyawo obuganda Nebute benkera Ha! Twala bebinu Twala besanyo Nga wigali mazina kwali kubibia nkukambie kwali kuzina kwali kunyenya kusagambiza muenda ngakomyeo
wewa
abazira na mige mwebale okununule kwanga mwebale
wamba mwebale
ali bwenye wankumbi mukununule kwanga temwata na lukandwa
wamba mwebale
abazira na mige mwebale okununule kwanga mwebale
wamba mwebale
ali bwenye wankumbi mukununule kwanga temwata na lukandwa
wamba mwebale
Gato nyache nana mumu kaga ngabiri mutandu Lweba tungu za wazira ngabiri mumu kaga neva simiwa Entalo nezikuwao Amadini negaziwao Nobu wakawaka nevudao mumbuli kwanga Olwe mirembe nejichuko kufa kujobote Na wakozi nevonge zibu musala Olwa masanyala ze negabune kwanga Amasomero unamarualiro Buli omu nakirizibwa okusinziza mu nzikiriza ye mwawulirira emirembe Nasakaba musika nsimbi abazimbi amakolero Mwetufu n'emirimu ekaka n'omukopi atula n'omulangira Ne babaako kye bakkaanya Kale abavubuka tufunye nnyo ensimbi mu mulembe guno muzeeyi weebale nnyo Na kino ekimbe ekyakankanya ensi yonna Corona virus kuwa kyenganga Engu dono dhanye kisipulesi Muzei wama mwebali nyo Wanonu lala watasa bantu bengu Kumuziku koni yali abali ebule mimwa Abazira anda mige mwebali okununule kwanga Mwebali
wama mwebali
Ali bwenye wankumbi mukununule kwanga Temwata na lukandwa
wama mwebali
Zena abasaje mekete abe wayo mukununule kwanga liafe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tata webali nyo Jeno sale musale Jeno katumba wamala Jeno tumuine Meja jeno na reiso Muziro mchala Mukwanga Banobiba fana yenze Wemba jokira owe Njolane kaba Kopolo ikondele mwana mwana Kopolo suicide Semakula Jeno rejema Jeno hahumedi seguya Oyo no yazikibwa wafe bugerere ntoke mungu Muwomuze mirembe Brigedi ya kanyankole chefe ali mayombo Muwomule mirembe Umusajja taja taja Oyo Tata umula mirembe Dokita bata bata bantaliza mungu Mula muzichisa Umusajja magala Kupololu mumba stanure nyanzi Dragozi komanda male kupolo serwanga Mumule mirembe Kupolo nasulu shabani oh, Kale no muzira teyera virwa Banange tuliba jukiranga Banji na yobu desibulina Abange imienze bukerere Wangala saba sajja kabaka Sebufu bango Maguru nyonga
Agunde bunde
Maneja katuyu webalo mulimu Tata Sima nyo Kale none chite chitava kusenge njero orusi Chifuka wankindo Obona na kinobulunja mala na inuka Bini bini Ngeze bukerere Era mwera bango